chizi. Utaka kuinja njanu cheze na machizi. Njoni 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 zote tuvuke. Njoni 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 zote tuvuke. Utaka kuinja njanu cheze na machizi. Utaka kuinja njanu cheze na machizi. Njoni 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 zote tuvuke. Njoni 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 zote tuvuke.
Yo microphone check us, kiza hiyo tracki. Microphone check us, kiza hiyo tracki. Kaza tuko na we, Mr. DJ Waker. Mbele ya machizi wala sema taji gamba. Njoo hapa brother, tuko full kwamba. Naona jana club ina mskaja mejipamba. Hapa press sheet yane mechukua kilembo yani. Tuko pamoja jana nyumba bosi jali tu. Nikibichi jani, nyote mikono juu. And he was say, am I say, tumeshika. Nwapa vitu tu yani, uwe be sure. I'm jana shati, mwenye joe. Hata mpigwa mwani, kwenye flow jibichi tosema.
Johnny, 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 sote tuvuke. Johnny, 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 sote tuvuke.
Tujichanganye sote mtiani akishere mashamsham kibao ndana dregi. Yes, the way, enjoy to dance. Enjoy to dance sote paka kuchehe. Madada wa penzi, Johnny, sote tusherekee. Leo ni kupade sina nyi, fuck a chain. Kwenye parking, my Benz na my Prado. Washgad wa metiko bado, shadow niko gado. Mkine wako chaka di waka mbele woni. Yenye mashamsham, utegani mantoni. Yote Johnny, speakers inateseka. Kama kipade pade, we hapo mefika. Chagani
Mataka kuingia njanu buke na machizi. Mataka kuingia njanu cheze na machizi. Johnny, 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 Johnny zote tubuke. Johnny, 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 Johnny zote tubuke. Mataka kuingia njanu buke na machizi. Mataka kuingia njanu cheze na machizi. Johnny, 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 Johnny zote tubuke. Johnny, 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 Johnny zote tubuke.
Hapa sasa umefika, kuna kutetereka. Wengine mbili tatu na sasa watatizika. Mie niko chakare na toto la Kiafrika. Leo ni hangi day na Mr. G to say. To shake baby, tumpaka shake. Na wale wote ndana pabu, tujombe say. This is a raw rage, ya show restore. Nataka tuingia ndani tucheze namna hii. Nijibitika shoti, tokupa mziki smarty.
Johnny, 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 Johnny zote tuvuke.
Napata zama na feel high, jisi mnafyo furai. Mare mefurika na hills, tuko ndo Tony. Zinduke, tusepe kike, tucheze ngoma. Hakuno zushi, dana pare, mambo nishega. Tucheze ngoma, hibi lo baguzi. Watu anapo buka ndo post, napata power. Nishangwe, ndoremo, ndana patu jichanganye. Alena waka jibilicho, vecho pete sasa. Asena waka fanya, waka pate wake. Wakati ndo kuwa kila moja wena wake. Kijina mizo,
hapana,
kiwizi wizi,
hapana.
Njanu buke na machizi. Mataka kuingia njanu cheze na machizi. Njoni 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 zote tuvuke. Njoni 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 zote tuvuke. Mataka kuingia njanu buke na machizi. Mataka kuingia njanu cheze na machizi. Njoni 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 zote tuvuke. Njoni 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 zote tuvuke.